waxaa gabagabo ah bisha barakeysan ee ramadaan dhammaan bulshada muslimiinta ayaa 10 maalmo dambe sii ziyaadshay cibaadadooda kuwaasoo isku dayay inay ka faa'iidaystaan habeenka barakada qaaska leh ee ka wanaagsan in ka badan 83 sano islamarkaana waxay dhammaan bulshada muslimiinta isku diyaarinayaan maalinta ciida xaafadda islii ayaa ah xarunta ugu macaamiisha badan dhammaan xarumaha ganacsiga waddanka kenya tirada macaamiisha ayaa xaafadda ku soo batay maalmahan dambe ayagoo alaab kala duwan u iibsanaya isku diyaarinta ciidda awgeeda ganacsatada qaar ayaa ku farxay sare u kaca tirada macaamiisha oo soo booqday dukaanadooda
suuqa maasha allah 12-13 dambe xaalka suuqu fiican yahay maasha allah alxamdulilah sidii hore ma ahan hadda beecsharada leh inta hadda soonka u bilowda beecsharada aad iyo aad ay u wanaagsan tahay sidii hore ma ahan alxamdulilah
balse qaar ayaa walaac weyn ka muujiyey tirada macaamiisha oo soo booqday iyagoo ka hadlay hoos u dhaca ganacsigooda
canshuurta waa lagu daray waxaa ku darsantay c b m-ka alaabta la keenaya kiilihii nimankii oo containerka alaab keenaa markii canshuurta la saaray iyana way saareen dowladda canshuurteeda waa laga baahan yahay dollarka korba u kacay maanta haddii dollar lagugula xisaabtama $100 bis lacag kenya waxay noqonay lacag zaa-id u badan marka dhibaatadaas fara badana iska jirta kolley ilaah ma khayr ka rajaynayna uns insha allahu tacaala
mapema mapema lasti hiya ilikuwa sawa kidogo kufika sasa mwisho mwisho wa mwaka hivi ndio ikaharibika kidogo after election tena ndio hiyo mambo tena watu wakaogopa hakuna pesa gava imekatana pesa ikonomi iko chini so mpaka biashara tu ikakuwa iko chini bado
ganacsatada ayaa ku eedeeyey siyaasiinta waddanka inay ka dambeeyaan caqabadaha ay kala kulmayaan suuqa iyagoo baaq u diray dowladda
dowladda kenya baaqa u diri lahaa waxaa waaye wax arrimaha ku saabsan canshuurta iyo dollarka hadday wax ka qaban karaan haddii nimankan mucaaradkana maan dhammaan ogan iyo dhibkan ay naga dhaafi lahayen ayagana wax codsan lahayn way dowladda ka wada fariisan lahayen ka heshiin lahayen oo waxna laga daan lahaa canshuurtana dowladda ay naga fiirin laheyd ilaa waddanka dhaqaal ma yaallo oo dhaqaal unbuun wax walba ku kala socdaa dollarkina waxaa waaye subaxba subaxda ka dambeysa korle usii kaca marka waxaan in limad loo yeelo oo wanaanjigii dadka wadaninka uu noqdo dad wixiise macquul aho loo baahan yahay wixii itaajiga qofka bini-aadanka ah uu heli karo oo arrinta ay sahlanaan leedahan baaqeeda u diri lahaa dowladda inay fiiriso oy dib usoo oygto dadkeeda
government bana at least wangetuachili hiyo economy ingekuwa sawa at least tatungekuwa tunalia tungekuwa tu sawa warectify tu wajaribu tunaweza shukuru sana tunafurahi
inkastoo wakhti adag aanu ku jirno sicir bararna la dareemaya ganacsatada ayaa sheegay inay weli rajo ka qabaan dib u soo kabashada dhaqaalaha waxayna baaq u direen dhammaan muslimiinta
bulshada muslimiinta ciid wanaagsan aan dhihi laheen maasha allah si wanaagsan ha lagu ciido
muslimiinta waxaan u diri lahaa ciid mubaarak milifaacisin kolley ciid khayr qabto oo nabadgeli iyo barwaaqo ku saabsan insha allahu inaa helno
waakuna ciidin jeema ciid mubaarak
iyo anigoona idin leeyahay ciid mubaarak kullu caamun wa antum bikhayr caisha imaan axmed star f m